We not talk about in a boy.
Chili Swag Music.
We come and take over there. Mr. One is just
in his any morning at 11 I'm a rooter to me.
Designation production.
In his any morning at 11 I'm a rooter to me. I'm gonna some work out my family. I'm gonna some work out my family. And everything that I call can never suck up. Mi maluti bebe zifo Wona ngana enje kunatawa na batu Balika niwa mina Baseli vaya hamandu nikule karimotia
Atia
Saku wana mwaka watu Wena samilelu
Saku wana mwaka watu
Kausela mwane mkunguru kera
Saku wana mwaka watu
Wena samilelu
Saku wana mwaka watu
Amoni bohezi
Saku wana mwaka watu
Kunikunguru kera
Saku wana mwaka watu
Nisikolo yes na makompyuta
Saku wana mwaka watu
Nibuhuru wami nao
Saku wana mwaka watu
Na niviana vya hao vya osile kwa ndu Anina nako ya kuziva wena Hakuna seo nani Usi shori shori fela Kona nakule musa kudilusi kolika kuhata kawakia Nisifonisa hao wakona kukopa Hakuna zelu saba Tukena kabwata ozivo mama lao datilwa kuchonga Unole malela ona bao Vamo sara hao dadi nivo mao Swakuna nja tuwe Swakuna nja Kini zene muni natela mwena maruto tunwe Kini zene muni natela mwena maruto tunwe Mvoni sabwa kabu maswe familia Mvoni sabwa kabu maswe familia Anevi ni nataka oke nevi sakopi Vimaluti bebe zifo Wona ngana enje kunataba na batu Balika niba mina Baseli vaya hamandu nikule karimotia
Atia
Saku wana mwaka watu Wena samilelu
Saku wana mwaka watu
Kausela mwane mkunguru kera
Saku wana mwaka watu
Wena samilelu
Saku wana mwaka watu
Amoni bohezi
Saku wana mwaka watu
Kunikunguru kera
Saku wana mwaka watu
Nisikolo yes na makompyuta
Saku wana mwaka watu
Nibuhuru wami nao
Saku wana mwaka watu
Zazu Nation Production
Mumwa kabwata Kuna kuluna Una mumwa kabwata Kuna morupila
Ryu Story Tunazelu utwa we pick it and you play mwasu picka Yes I yes I Bina swaga bina boys We come and take over Mr. Wanu Stars Baba sazime bazime Kulikoni kwali Zezali Banatile mwana sikolo ko Esu mwana zesu promo Sa kwa lwaka maloti
Ok wapereza nafa Tia
Meni kena sikolo kone ukena na kwali Njatu
Download it from chiswagmusic.com
Molobe District Music